All the music on this one. Trend of the one of a millioni. Kibichi bichi laini. Yani mpya umetoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako. Na shindo kula. La 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 la. Siwezi la 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 la. Na shindo kula. La la.
Chumbani kamtoto ananifunza A, B, C, D. Ulinzi 24 ananichunga. Ni, C, T, B. Kiuno ndo msingi nazungusha. A, P, G, W. Utamba do mwingi anajitunza. A, S, T, W. Kani achanka wataira. Staki usingo fatha baba kaila. Usiwe machepele kama bwakila. Nka, fa, na, alosto. Vitu na vyo nipansha kwa taira. Mapenzi siku hizi ya na kabira. Tusijali walonu na wana hasira. Niko na katoto.
Mie mwingine wanini. Waka trendo the one of a millioni. Kibichi bichi laini. Yani mpyo metoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako. Na shindo kula. La 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 la. Siwezi la 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 la. Na shindo kula. La 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 la. Siwezi la.
Si utanikiwa na mtoto. Kipimo mzani upendo ni iku. Haba na haba ujaza kijiku. Ayawe kwako mimi najiona. Farawe yazi tayari limezama. Tangawe Pemba Unguja na Mombasa. Salmale
mie mwingine wanini. Waka trend of the one of a millioni. Kibichi bichi laini. Yani mpyo metoka kwa lailoni. Umenitupia jini. Na kuwaza mchana kutwa jioni. Nikiwa usingizini. Na kuota mwenzako. Na shindo kula. La 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 la. Siwezi la 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 la. Na shindo kula. La 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 la. Siwezi la 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 la.
Oh, yeah, she